na cara, vem Majus. Deixei Jesus, quero ir só agora, é some goons. Wacky, wacky, wacky beats, lyrics, summer tunes. Uvin kati tira, já morri até de suica. E a tenda ninga, se o engarum, zimo, bon, pica. Tá duro, nisso, a tenda, pra não fazer kati pipa. Fumim, chega, as mato, cham, zimo, rotary, ipa. Gore, nito, renga, na nena, panga, panic. E a minha vanar, coia, zunga, vaki, rena, garrick. Vana, cola, gote, rena, achaya, galic. E coto, bono, nena, coia, honi, unga, kapiki.
Muthu ubva kule ende vele uya kule. Zwi ḓo dzhia tshifhinga uri ngoho ni tumbule. Na vhewo vho mrepa zwi a konḓa uri nṋe ndi tshuwe. Ndi kule ya zwihulu zwi a konḓa uri i pfhule. Ni tshe vhana zwi ḓo dzhia tshifhinga uri ni hule. Ni tshe zwimuma zwi ḓo dzhia tshifhinga uri ni pfhule. Na nṋe ndi na tshiphiri zwo konḓa uri ni bvule. Ndi na tshitshimbili zwi a konḓa tshithu tube. Ya dinaleya zwi a konḓa ndi kukumuwe. Na nṋe ndi ya wala zwi a konḓa thathamuwe. Hezwi ndi punchlines zwi ḓo konḓa uri ni vuwe. I nga vha imbidzo zwi a konḓa uri ni ṱuwe.
Now